mukama yagwe abadde wakulwange okundabirira wokungumya obadde wo mukama mumatumbi budde n'okuuma ebyokwebaka tobimanyi mukama kuuma isirayiri tobongota era tebwebaka kati kusime ntya munnange omulungi atandese kukaaba olaba ne bwekaaba nosisikira osesetera ng'omwana nosangula amaziga gange oli musumba wange omulungi atasaba mpeera kati webale mukama kuba kulwana ntalo mukama olwanye nnyo munnange olwaniteyo entalo nnyingi zisinga obunene kati kagube muyaga ne kulumba kagabe mataba ne galumba ndi mugumu nywete kuba nina Yesu kyekyokulwanyisa pambatira yeso pambatira yeso sisitira 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 ngomwana sisitira yeso sisitira sisitira ngomwana yekwetata kalawulitata
Katonda wange woli tata era woli mama yekwe musada singa yo.